button on the beat.
Show. Omuntu wakusinga gundi tewerija ezite yetaga muntu alina buja ezendowoza zitwale kalamoja. Chosen blood commence.
Ono musufu lwa kunywa mua na yali kwalali banja ba musumbua kubanga wamanyi
yafuna mwakali mwapanga ebyo kugaga wala bya katonda chobola banga nyumirwa akagata kebei na kagula.
Yes,
za musumbua yakowa banange mabala wagatambula tomuchikira singo
endowoza yo
mbu akola date uli lwagenda mu ndongo
endowoza yo
ndowoza ani chali uli lwagenda mu ndongo
endowoza yo
kunenya mpola naye tomusalira musango
endowoza yo
ndowoza ani pita uli lwagenda mu ndongo
mwana. Omuchale yekorerere nusu abanezize ayambala nyuma gwenolo woza yewoze wosanga nywa mburobati yaguze eyo ndowoza yekuzunza nge momboze nomogerera ngo yalina gwafeze kaze mubara lina bosi gwanyaze anti malaya kasenta kajajasuze gundi terera kubankula bangabuze omuntu mwera bila nye birungi byakoze wafuna kasente no gambo yaloze eze ndowoza zezirese no busosoze chavarese nywane mugamba diyeraze
Mwakola date uli lwagenda mu ndongo
endowoza yo
mwabane chali uli lwagenda mu ndongo
endowoza yo
ndowoza kunenya mpola naye tomusalira musango
endowoza yo
ndowoza mwabane pita uli lwagenda mu ndongo siganya teka mkakondo nice makeup with a jean short she makes every man wanna bang bang she has one man in her control
bino byo jango zunze midomo ntiaja mudisco kubatega bumasu oli kukanyabuka metenziro laba byoyo gera bikufula loko
wabawo muchala nga yakowa abasajja yekorera botike era kasente kajja anyirira kasusu buli omwaka loja yesonyiwa stresi zabaka abasajja gwowo mumwa omunene otandisa omusojja boyo mu botiki sente simu azijja alinaye ekisajja kyeyerungujja olugambo oluzunza ogenda obumbujja
mwakola date uli lwagenda mu ndongo
endowoza yo
wejolowoza
mwabane chali uli lwagenda mu ndongo
endowoza yo
ndowoza
kunenya mpola naye tomusalira musango
endowoza yo
ndowoza
mwabane pita uli lwagenda mu ndongo
si buli muchala agenda mu ndongo ngo abagenze kula si buli muchala gwosanga kukulwa ngo abanonya Sibuli kwa la banga nyirira Umusajja ya bambu wade Banji beyiya Benonya
www.mp3ugandanmusic.com.